Radio Pulpit, 657 AM.
Dumisa ba mamedi bo botle ba Radio Pulpit le bitso le matla la Morena Jesu Kriste le dumisa ke moruti masingi mo mosongwa ka tseno ke rata le bela le foko la modimo mo Isaiah 41 verse 10. Le ntso la modimo le bale ha ka tsela e moteng le re se boifi go nne ke na nao setlalelwe go nne ke modimo wa gago ke a go tiisa ke a go thusa ke go tshegeditse ka letsogo la me le le jang le le pholosang. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae me confirm ka science and wonders in the name of Jesus. We receive it in Jesus' name. Amen. Motswala rategang ke rata re lebelela setlhogo se se reng How big is God? Ke modimo ko mogolo go le go kanangkang. Ke setlhogo se ke ratang gore re se lebelele diverse ke tse dintšhi mola le Matthew 17 verse 20 le Philippians 4 verse 19 and le Psalm 18 verse 3. Lefoko la molelo le re bontsha mo gore mo bophelong nako nngwe re lebagana le diprobleme tse di re fetang ka maatla. Bontsi ba rona re kopana le tsona dilo tse. Nako nngwe go lebane le lefu. Go ba bona le tlalelo dilo tse dintšhi tse e leng gore lefu ke lona le e leng gore nako nngwe ga gona diplane go tshwana le bolwetse ke bo ba pandemic lefatshe lo lotlhelene le alla dimilione tse dintšhi ganang di bolokilwe ka baka la this is a bigger problem than themselves. We all go through things we didn't think di ka diragalla fa. We go through things that we didn't think they could move. Where do we turn when we are out of our league? How na le load shedding matla se a fedile le bahane le dintho tse leng hore di fita matla a hao ya ko kae. Da fita ile le bana le ntse tse re bala First Samuel chapter 35 verse 60. He encouraged himself in the Lord. How do we tap God's power when our faith is small? O ka fumana bya matla na modimo a tumelo ya hao e le nyane. How do we pay bills that are greater than our income and savings? Di koloto tse re na le ntsona mo nakong e mo se nang tšhelete. Re di patela ka eng ka re lebagane le tsona ke boammaaruri. How do we conquer the enemies? Re fenya byang le na bala rena le legolo coronavirus who are too strong for us le letsereng metswalle ya rena e re ratang e mentsi enter God Almighty mo re bona gore re tshwanetse re be position ourselves in the Lord Father. Bible tells us that God is bigger than our fears. Molamo chapter 41 verse 10 Isaiah. Fear not. Letsogo letletse go rerwa letsogo gore batho ba ska tswa re apare rapesitswe di mask di nkotse re tlhapa re a sanitizer. For I am with thee. Letsola modimo le tlhalosa le le ba ka ga se di planets a hao tsona le ntsona. Modimo a re ke nna ye ke na le ngwena. Fear is common to us bo botle ba ha hona motho a sa tshabeng lefu fa. Fear was the first evidence ya ntatemogolo wa rona Adam ana wela mo seven Genesis 3 verse 10. God was there before fear came on the scene. Hawala Genesis 1 verse 1 modimo ne ntse a le teng pele le tshogo le tsena mo lefatsheng le tsena mo bathong. God will be there when all the fears of the ages have departed. Revelation 21 verse 6 fale re modimo tlo dula ntse a le teng ha le tshogo le tlabe le fedisitswe. God guarantees He's greater than all our fears. For I am with thee. Mudimu hariki kone kina liwe na. It's a personal thing. Hasen to ya group. Kini to ya rumutu. Kali mungu. I ketele rumudimu. Abe liyen. I ketele wali relationship. Abe positioned mumudimu. Consider all the fear notes in the Bible. Let's say bulalangatona. Kuruske watsoha. Uske watsoha. Remember of faith. People of faith who conquered their fears. Moses, wile a fenya le tshogola na tshabao ya ko farao kwa le modimo a re ke tsamalo wena re a le yena ko teng. Joshua le yena o na le bahane le dintwa tse dintsi tse e leng gore na sena maatla o ka di fenya modimo a tsamaya le yena le Davida o ne a na le maana a ba mantsi soulo o ne a mo setse morago ka dinako tso tsotlhe soulo o ne a tshaba Goliath a sala Davida morago mare modimo a mo lwanela a mo femela a mo sireletsa mo manabeng a gae a otlhe. The resurrection of Christ declares he has overcome
overcome our greatest fear. O fentse letshogo le legolo le ne re na le lona la lefu, Morena Jesu. Tsogo ya gae mo bafung, this resurrection. And Bible e tlhalosetsa gape ka God is better than our faith, mo re balang. If you have faith, mo Matthew 17, verse 20, if you have faith as a grain of mustard seed, tumelonyana e nyane ya lefoko ka gare ga gago. If it is inspired by the Holy Spirit, lefoko leo, o ka kgona go dira dilo tso tsotlhe tse ka lona. It is not the size of our faith, but the strength of our Lord that makes the difference. Abraham ali le Sarai le tlo ba di parents tsa ngwana le tsofetse they par e bile di parent mo lefatsheng tsa gore ba le Abraham le 100 years mo sala di 90 ba be le ngwana ba khona go hudisa ngwana ba tsofetse. Mountain moving faith rest in our omnipotent God. Modimo wa rona o mogolo wa thusang bo meek Moses atset mulamu the rod of Moses ibe yona ya fear grieving Martha and Lazarus Morena Jesu ha fitla a tsosa Lazarus mo bafung. God is richer than our debts. Philippians chapter 4 verse 19 fale God will supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. So shall I be saved from mine enemies mo Psalm 18 verse 3. Ke rata ho rapela le wena mo letsatsing la ka tsheng mo tswala rata hore modimo wa go thuse mo mathateng a hao a o are bigger than yourself, Matatana. Hore modimo a holwa nela ho rwala bona. Modimo ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ke rapela phenyo ye Morena Jesu a re tse ditseng yona ka sefapanong hore a e fetole mmamedi o mongwe le o mongwe as he positioned himself or herself in Christ Jesus. Modimo mo assure, reveal yourself, iponagatsa, manifest yourself ho yena, anoint him, modimo wa rona a lokileng, ka the same power that raised Jesus from the dead, modimo wa ka. Ke kopa tso tsotlhe ke dumela gore ditlhoko tsa gae tso tsotlhe modimo wa ka motlametse mo tso gona jaaka go ikanya lebitso le matla la Morena Jesu Kriste. Amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.